bwana pesa na bochamo eh bwana ungegima ngato kona bwana get your money right kwani the barbers easy you know what time it is
the way you suck it, I need that for my sanity. Jealousy checking my veteran, I want it a key. Me missy tambu winani, ata moving from me missy faggity. Me I know that they love me because I ball, so I never pick up any time they my call. I never care what another man is doing, and I'm all about my business. Evie, 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 then I fuck who I be business. PC, champagne, lena fakua. Evie, 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 lena fakua. Catching flights, soft life, fast life.
Yo, money upon me mind, do a CT scan. Skiza I dunia, seen my visitor. And it's a celebration cause we came so far. Na shugli kama hizi utaka indika. I'm a minister, watashi wasta. Koloni na nukia ineza tibu asma. Business when we fly na kwa bank lamp sum. Suti ya midi tenje mbili, iPhone na Samsung. Lakeside boys, chalnade. Kaka kuna watoto kwa party na piga kambi. Chupas na kuja na misiulizi shingapi. Jichoko inadi na talipa na Mastercard. Gima rembo nyaka sanipo kaneno cost. Na kuja na bima na benzo because I do the most. Top rapper, top singer, nisi ndio my boss. Obize wapige na chorus wa super teramos.
Evie, 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 lena fakua. Vivi aces, PC, champagne, lena fakua. Evie, 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 lena fakua. Catching flights, soft life, fast life. Lena fakua.
Evie, lena fakua. Rich life, ndo nimechagua. Thick ties, ndio nakagua. This time, mtanitambua. Gunga kwa set, zinalibuka kwa jet. Ligi bigi EPL, nimlichapa la kazet. Full tank, ndani ya V8, back left, nikistep. Tuliomoka, shida zetu, jajali, piga reset. Mungu baba bariki, wengine pia. Pesa kaina bonga na minasikia. Tuko fully booked, hadi next year. Niko gear, flani wezi nifikia. Mandugu na machaji wangu wote. Milango za baraka zifunguke zote. Mandugu na machaji wangu wote. Milango za baraka zifunguke zote.
Evie, 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 lena fakua. Vivi aces, PC, champagne, lena fakua. Evie, 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 lena fakua. Catching flights, soft life, fast life. Lena fakua.
All busy and you know how it goes. Sipo nisikiza kwa matuta nisikiza kwenye show. Undisputed, anga zao bado na wakabako. Yule boys ubonga mbade mwake na mgonga on the low. Since my boy ya wanatafuta wave ya kuride. Wakiposto poa zao midi aim na slide. Mino nililipele trip wali kwenda Dubai. Tupo juu ya Bush Khalifa nikim pipe down. Ama isha tunaishi mara moja. Jasho yangu nayo nitakula bila oja. Nani ya kesho majali wale ukula uroda.
Chorea ama mblei na squeezy form ni kuwatoka. Custom wipa tufanani no please. Kujenga from square one was never a rich kid. Squeezy na kimbiza meet after every 4 weeks. Real niggas never do it for the click.
Ta-da-da. Yeah, you know what time it is.